ndo alaiki, iyo naipenda yo. Iyo ndo alaiki, iyo naipenda yo. I say chinchapa chinchapa team. Kuna king, kuna queen. Yani kuna mimi, alafu kuna nyinyi. Yupi mchawi, yupi jini. Twende kus, twende kas, twende Kongo Lukumbashi, twende Tanga mpaka Moshi. Lete pass, nipe pass, wanangu mpira pass, dakika fili mbikati. Zuka ukipanda na kuja Jackson. Zuka ukipanda na kuja Donien. Zuka ukipanda na panda Maruan. Zuka ukipanda na panda Subihan. Wanani itaga master, kitengo baba, misumari chata, kila kona chata. Ukonga segelea mpaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. Mina kumbuka kitambo sianza kuchana. Kipindi hiko wanangu ilikuwa noma. Ukinipa mic na ogopa wasichana. Kufuta bangi ilikuwa kama lana. Bibi kadekeza, baba katukuza. Mjomba karegeza, shangazi kabaluza. Kiwalani Morogoro sanje moja metukuza. Ndomana mbaka sasa tunafanya miujiza. Zuka ukipanda na kuja Jackson. Zuka ukipanda na kuja Donien. Zuka ukipanda na panda Maruan. Zuka ukipanda na panda Subihan. Wanani itaga master, kitengo baba, misumari chata, kila kona chata. Ukonga segelea mbaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo. I like it, naipenda, I like it, naipenda yo.
Master, 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 gang, 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 gang. Do licky body, gang, 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 gang. Miss Mali time, gang, 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 gang. Quit! Gwangwani master, gwangwani master, gang, 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 gang. Master ni master, Chado ni master. Yeah. Let's say gangsta, chafu attack. Upande zero, upande zero, upande sifuri. Tintapa, tintapa, tintapa.